Love, 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 love's love. What's what here? Love's bra. Get this. Get this special to ya. Special to ya.
Love's bra. I never had to again. Oh. Love's bra. Don't do me the same. Oh, see this holy. Oh, can she bury me?
Na kuita sogea vizuri kuelewa mba kupotezea paji lako la uzuri mara kwa mara unirudia ina maana love you dear ndo sitaisikia msamaha wa ukweli patikani duniani maovu yangu naomba usiyahifadhi kichwani nalitamani gereza mtani tajifia kukosa tiba ya uhakika michoro inaeleweka mwanzo mwisho viweka baby please don't break us dunia tunatembea pani potea njia nimeona mwelekeo mbona nipotezea dira uwanjani sio kafu micheza na mpira ule vinoma ona hata wezi kukuona najiona kilaza kwa dakika nzopoteza tutawaribu watoto washindwe fikra zao ndoto malezo wazazi wawili mmoja ni upungufu
Love's bar, I never hurt you again. Oh, love's bar, don't do me the same. Oh, see this huri, ukaishi bari na mimi. Oh, see this huri, ningependa tuishi wewe na mimi.
Kwenye moyo wangu umekualika sister, Asia the criminal in love. Mi kwake kama mister, una rangi ya walozi. I'm falling in love, shall lose way. Sing for my lady, maumivu benipo yamenizidi. Usiku na lorizigi na washenari. Kama daktari wa moyo wangu sikuoni kwa mbali. Na kiu yake juu yangu kama maji ya zege imisari. Sauti yako away kama flies a butterfly. So baby home alone, I call you a phone. Moyo sende mbali na ukajenga. Kivuli cha uzuri wako nikione kizani. Yako miguu nalishanifunga kamba jamaa. Unazo kila sifa kwenye mitaa. Spend my dollar, so maskani kwenye kaya. You are boy I'm on fire, love power. Kila tawa kwenye usawa. Alelewa kama mume mindo amepewa. Unavyolodi na lofigia poa. Akuwai kujua kama mina moka. Nikia kwenye way na walk. Pesiano mchato. Love power. Metaji dawa. Mr. Police umeni blow. Nice to know you. Nabakishia matawi ya you. Unoni knock nigga. All eyes on love. So kama sina bahati ya kuwa na made mwakari kama yeye. Kila nachosema nielewe. Yapo anaponipeleka nigga I'm scared for.
Love's power. I never hurt you again. Love's far, don't do me the same. Oh, see this huri, ukaishi mbali na mimi. Oh, see this huri, ningependa tuishi wewe na mimi.
Oh, love, 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 love. Oh, love, 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 love. Love's power. Swahili detaches. Space music babies.